For real, man, you already know, man, for real. Homa zetu si same, man.
Si same, man. Homa imekuwa mingi, this that mzizo season.
Most times ni mwasho ama fala wame doubt. Sweza nina vita ya mouth. Haijalishika umetoka east, vitu zinaweza enda south. Halafu tunakuwesa, halafu tunakuzika north. Northlands, maiti yako iko north. Northlands, nina wakumbusha situ kona enough guns. Nina mwagandani upati mimba, how come? Zakajibu, how come? Full timer, blew up with my niggas utadani Al-Qaeda. One liner, kokaina. Bully since high school, I was a big miner. After easy, then a big miner. Tell the cops I am not a gangster, I'm a rhymer. Tell the ops I bring the pressure, you might die, man. Yeah, fuck a fine, now she get a finer. Fully red anytime I'm with mine.
Nako control, nina console. They only talk about me in closed doors. Now where's a murder, nikiona offshore. Wakajinali slim, those stars cause it up for. Nako control, nina console. They only talk about me in closed doors. Now where's a murder, nikiona offshore. Wakajinali slim, those stars cause it up for.
Si wote tunajovle siku itaisha. Naitwa Skade, lazima ntoki na shikuna Aisha. Tunabande, mlazima nijichat na majicha. Skagi popote na kaga area wanisa. Niko deep down digging, this I'm living. Juu ya bread tulipaka kama bibi. Ma politician ni majoka. Kasi wote tunajua hivyo basi shida yetu kubwa ni mavota. Ma motherfucker nimechoka. Ni mara ngapi twadanganya kwa hizi ngoma ati venye sisi wote tumesota. Na saizo nina kilo mbili ya foreign onda ni andai na siuzangi hiyo yote ni ya kujoma. Safara atazidi tu kusofa. Striker piga tenje tapo outa. Jumidomo imekauka. Kauka.
Ningumu kutetea my brother na last scene. Alikuwa diani na manyanganya. Dustbin huonyesha kitu ushafanya. It must be me or it must be the ganja. Ningumu kutetea my brother na last scene. Alikuwa diani na manyanganya. Dustbin huonyesha kitu ushafanya. It must be me or it must be the ganja.
Nako control ni na console. They only talk about me in closed doors. Now where's a murder nikiona offshore. Wakajinali slim those cars cause it up for. Nako control ni na console. They only talk about me in closed doors.